subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa kaga imaaneysa Washington. Waa subax isniin ah, bisha Abriil ay ku beegan tahay 18 sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan muddadaha gaagaaban xiriirka fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. Waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigu waa Jamaal Axmed Ismaan. qodobadan idaacadda saaka iyo caalamka idinkugu hayo waxaa ka mid ah: dowladda Kanada oo dadweynaha waddankaasi ka caawinaysa in kirada iyo iibka guryaha oo aad u qaaliyoobay ay hoos u dhigto, isla mar ahaantaasina dadku ay awood u yeeshaan inay iibsadaan guryaha.
annaga guryo badan baan dhisownaa hadda, lacaga badanaa u qoondeenay, laakiin waxaa ogaataa meeshaan ka soo bilaabeyna waxay tahay meel runtii aad dib u dhacday, bikaas dowladdii hore arrintan dayacday, 10 sano dayaceen arrintan. Laakiin inta guryahaas la dhisaya, horta qaar badan waa la dhisay, dad badan baana tegay.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan dowladda waddanka Australia oo gabadh Soomaaliya u magacooday inay ka mid noqoto gole arrimaha suugalootiga kala taliya dowladdaasi. sidoo kale waxaan barnaamijka ka marnayn magaalada Jigjiga oo lagu qabtay tartanka orodka maradoonka ee dalka Ethiopia. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan intaasoo idil waxaa ka horeynaya dhegaystayaal warkii dunida ee ku soo dhowaada. boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa ku cadaadisay madaxweynaha dalka Yemen inuu xilka ka dego horaantii bishan, waxaana ciidamada ay ku xireen gurigiisa iyagoo xadiday isgaarsiintiisa, sida uu baahiyey wargeyska Wall Street Journal oo warkani Axaddii shalay baahiyey. Cabdurabb Mansuur Haadi ayaa ku dhawaaqay inuu xilka iska xasilayo 7 Abriil ee aynu ku guda jirno, isagoo awoodihiisana u dhiibay golo hoggaan oo cusub, iyadoo Yemen ay gashay xabad joojin jilicsan taasoo keentay xabad joojin naadira inay noqoto, isla mar ahaantaasina daba socotaa colaadda daba dheeraatay waddankaasi Yemen ka aloosan. wargeyska The Wall Street Journal ayaa waxa uu soo xiganayay saraakiil aan la magacaabin oo sacuudiyaan iyo kuwo kaleoo Yemen u dhashay, waxaana ay sheegeen in dhaxalsugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya Amiir Maxamed bin Salmaan uu Haadi siiyey amar qoraala uu awooddiisa ugu wareejinayo golahaasi, kaas oo ka kooban 8 wakiil oo ka kala socda kooxaha kala gedisan ee dalka Yemen. Sacuudi Arabiya ayaa soo dhaweysay ku dhawaaqitaanka isxasilaada Haadi, waxaana ay ballan qaadeen $3 bilyan oo gargaar iyo taageero oo ay siinayso dowladda ay dariska yihiin ee Yemen, halkaasoo dagaalo ay aafiyeen. dalka Ukraine ayaa Axaddii wacad ku maray in uu ku dagaalami doono ilaa iyo marka ugu dambeysa magaalada Mariupol, kadib markii uu dhammaaday waqtigii kama dambaysta ahayd ee dowladda Ruushka ay u qabatay inay isku dhiibaan ciidamada waddankaasi ee ku sugan halkaas. waxaana la sheegayaa in dagaal goosgoos ah ay ka dhacayaan meelo ka mid ah magaalada Mariupol ee ah magaalo dekad leh oo ku taalla badda madow, halkaasoo Moscow ay dadaal ugu jirto inay guulka gaarto, gaar ahaan guul istaraatiijiyadeed oo aad u weyn. magaalada weli waxay gacanta ugu jirtaa ciidankeena, ayuu yiri ra-iisul wasaaraha dalka Ukraine Denis Shmyhal, kaasoo hadalkaasi sheegay saacado uun kadib markii Moscow ay qabatay oo ay u qabatay dagaalyahanada ku go'doonsan inay halkaasi isaga baxaan oo isku dhiibaan ciidamada dalka Ruushka. weli waxaa jooga buu yiri, ciidamadeenna waxayna ku dagaalami doonaan ilaa iyo dhammaadka. waxaana uu sheegay in ay ciidanka dalka Ukraine ay guulo gaareen. ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa hadalkaasi u sheegay TV-ga ABC, gaar ahaan barnaamijkiisa This Week la yiraahdo. Moscow ayaa waxa ay diiradda saaraysa sidii ay gacanta ugu dhigi lahayd bariga Donbas iyo inay samayso marin dhuleed oo isku xira Kremiyadii horey u qabsatay oo ay dalkeedana ku biirisay. warkii dunida dhegeystayaal, waa naga intaa. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa v o a. aynu gudagalno qodobada idaacadda saaka ee caalamka aan idinkugu hayo. dowladda Kanada ayaa balaayin dollar oo horle ku bixinaysa sidii wax looga qaban lahaa qiimaha kirada iyo iibsiga guryaha oo aad u sii kordhayay muddooyinkii ugu dambeeyey. dad badan oo Soomaalida Kanada ay ka mid yihiin ayaa tilmaamaya in dhibaatada guryaha ay tahay mid kasii daraysa sanadba sanadka xiga. wariyaha v o a dalka canada xuseen nuur xaaji ayaa warbixin arrintan la xiriirta soo diray.
In ka badan $4 billion ayaa shanta sane ee soo socota loo qoondeeyey in lagu xoojiyo dhaqaalaha loogu talagalay in wax looga qabto dhibaatooyinka guryeynta. ra-iisul wasaare ku-xigeenkaana wasiirka maaliyadda dalka kanada Chrystia Freeland mar ay dhowaan soo bandhigaysay bajetka dowladda ee 2022-2023 ayay ku sheegtay in qorshahooda ku saabsan guriyeynta uu yahay mid macquula. Chrystia Freeland waxay tiri, waxaan rabaa inaan caddeeyo in qorshaheennu uu yahay mid macquula marka ay timaado guriyeynta. Waxaan taasi ka sheegay, ayay tiri baarlamaanka. Markii aan ka hadlayay guriyeynta, waxaan u sheegay kanadiyaanka inaysan jirin, ayay tiri, xal degdeg ah oo dhahaya biri qof walba oo kanadiyaana wuxuu guri ka heli karaa meesha uu doono inuu ku noolaado. Taas way fahmi karaan dadka kanadiyaanka ah. Waxay kaloo dadka kanadiyaanka iyo dowladduba ay fahmi karaan, ayay tiri, in dal ahaan ay tahay inaan la nimaadno wadooyin aan ku dhisayno guryo badan. Dadka Soomaalida oo badankood degan guryo kira ah ayaa in muddo ah ka cabanaya kororka kirada guryaha.
Guryaha maalin maalin ka dambeysa waa kasii dareysaa. Haddadan hal qol waxaa lagu ijaaraa 1500 iyo 1600, waagii hore wuxuu ahaan jiray 900 ama 700 ama 800. Hadda markii hal qol 1600 lagu ijaaro, hooyadaasna markay 6 caruur qabto, ninka maba u ogolaba inay ijaarato 1 qol iyo 2 qol.
Wasiirka guriyeynta Axmed Xuseen oo aan la xiriiray si aan wax ugu weydiiyo arrinkan aysan ii suuragelin inaan helo, balse xilli sii horeysay ayuu v o eda u sheegay in dowladda uu ka tirsan yahay ay lacag badan ku bixinayso sidii ay u dhisi lahayd guryo cusub.
10 sano naga horreysay dowladdii ku jirtay xukunka, lacag maysan gelinin arrintan oo guryaha dhisma maysan gelinin. Waxay ku hadlaysay gobollada, gobolka Ontario aan deganahayna waxay kusii hadlayeen munishipiyada. Munishipiyadana wax quwad badan ee wax guryo badan ku dhisaan ma haystaan. Marka annaga biyo badan baan dhisoonaa hadda, lacag badanaan u qoondeenay, laakiin waxay ogaataa meeshaan kasoo bilaabeyna waxay tahay meel runtii aad dib u dhacday, because dowladdii hore arrintan dayacday, 10 sane dayaceen arrintan. Laakiin inta guryahaas la dhisaya, horta qaar badan waa la dhisay, dad badan baana degan. Hadda dadka aa ka dhawaajinaysa alleeda dad baa liistiga ku jira, waa runtaa. Laakiin dad waxaa jiro ayagana maaragtay guryihii helay, dad waxaa jiro koobyadii degan. Dadka qaarkood badankood i doortay waxay degan yihiin bilinyo koob ah.
Dhibaatada guryaha uma muuqato mid kusoo afjarmi karta sanado kooban, balse dowladda federaalku waxay sheegtay inay dadaal badan ku bixin doonto sidii ay u dhisi lahayd guryo dadka ay ku kiraysan karaan qiimo jaban. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Magaalada jigjiga ismaamulka Soomaalida ee Itoobiya ayaa waxaa ka soconaya tartan maratoon oo ay ka qaybgalayaan kooxo kala gedisan iyo ciyaaryahanno orodada oo ka kala yimid qaybaha kala gedisan ee dalka Itoobiya. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa jigjiga kasoo diray wariyaha v o a Maxamed Ugaas Cabdiraxmaan Gata.
20 sano kadib waxaa caasimada dowladyaalka Soomaalida ee magaalada Jigjiga lagu qabtay tartanka orodka maratoonka dalka oo markii 17-aad la qabanayo, iyadoo tartankan markii labaad lagu qabanayo deegaanka Soomaalida. Waxaana martigelintiisa ugu dambeysay sanadkii 1994 tirsiga taariikhda Itoobiya. Tartankan oo ay ka qayb galeen 13 kooxood oo ka kala socday deegaanada dalka iyo kooxa si gaara loo leeyahay, islamarkaana la ordayey 42 kilomitir, ayaa waxaa kaalinta koowaad ku guuleysatay kooxda ka socotay bange ganacsiga Itoobiya. Waxa uuna tartanka ahaa mid qori isku dhiib ah oo ay ku loolamayeen kooxo kala duwan oo isugu jira rag iyo dumar. Munaasabadan ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka socotay deegaanka Soomaalida iyo heer federaal. Waxa uuna ahaa tartankani mid xiise leh, iyadoo kaalinta koowaad ay galeen kooxda bangiga ganacsiga Itoobiya, halka kaalinta labaadna ay gashay kooxda quwadda korontada, iyadoo kaalinta saddexaadna ay gashay kooxda booliska oromiya. Waxaana halkaasi lagu guddoonsiiyey abaalmarino kala duwan kooxaha kaalmaha hore ka galay tartankan orodka maratoonka ee 17-aad. Waxaana halkaasi ka hadlay gudoomiyaha madaxweynaha deegaanka mudane Mubashir Dibe Daraage, isagoo u mahadceliyey shacabka deegaanka sida quruxda badan ee ay u soo dhoweeyeen ciyaartoydii kala duwanaa ee tartanka ka qayb qaadatay.
Ciyaartii 17-aad 20 sano kadib dowladda deegaanka Soomaalida lagu qabto ee maratoonka qoriisu dhiibka ah ee 42 kilomitir ah, waxaan leenahay bagaay si nabadgelyada noogu dhammaatay, bagaad nabadgelyada ku timaadeen dadka maaragtay yimid oo dhan. Waxaan leenahay hambalyo, hambalyo, hambalyo shacabweynaha dowladda deegaanka Soomaalida.
sidoo kale waxaa isaguna ka hadlay tartankan ciyaaraha ee uu martiga iyo deegaanka wasiirka xafiiska dhallinyaradii ciyaaraha deegaanka soomaalida maxamed mahdi isagoo sheegay inay wax weyn ka barteen tartankan isla markaana ay ku dhiiran doonaan inay sameeyaan kooxo orodyahanno ah oo ka qayb qaata orodada noocan oo kale ah
waxaa soo gabagabobay tartankii todobaad relay maratoonka orodweynaha etoobiya ee qoris guddiibka ahaa kaasoo ka qabsamay magaalada jijiga caasimadiisa kuwaasoo dalka oo dhan matalayay marka si qurux badan buu nagu soo gabagaboobay waad aragtaan jawiga taasi waxay ku tusinaysaa inay deegaanka soomaalida uu yahay meelaha ugu amniga badan inuu deegaanka uu yahay bay ku tusinaysaa dhalinyarada deegaanka inay mustaqbalka sidan iyo si ka fiican ay noqon doonaan insha allah hadda waxaan ku jirnaa bilow fiican iyadoo walow ay waxyaalo badan hadda ka hor aynan jiri jirin hadda waxay noo suurtageli doontaa inaynu kilabyo ka asaasno sida kubadda cagta oradada gaagaaban iyo oradada dhaadheer intaba marka waxaan rajaynayaa hadii la yidhaahdo inaynu qayb weyn aynu ka noqon doono isboortiga dalka hadii la yidhaahdo
dhankooda qaar ka mid a dhalinta deegaanka soomaalida iyagu ka qayb qaatay tartankan islamarkaana kaalmaha dambe ka galay ayaa sheegay inay ka qayb qaateen iyagoo sooman islamarkaana ay wax badan ka barteen
runtiisa halka waxaa ka dhacay halkan tartan half marathon ah 12 kilomitir kaasoo iskugu yimaadeen dhammaan wallaahi tartanku wuu adkaa saasay tahay haddana ismaanaan dhigan alxamdulilah waanu ficnayn dadaalkan halkaasaan ka sii wadeynaa khaasatan anigu waxaan ahay gabadh soomaaliyeed waxaan mar walbana u taaganahay si aan u dhiirigeliyo gabdhaha soomaaliyeed dadaalkaygana maareysanayo maantana alxamdulilah wallaahi horta marka ummad muslima aan nahay alxamdulilah ilaahay subxaanah watacaala ayaana meel na waraabinaya anoo saman baan ordayay waana dhammaystay tartankii halkaana maanta waxaan soo ogaaday yacni inaan ordi karayo waxaa wax ka adag inaan samayn karayo tababar fiican haddaan sameeyo inaan muxuu ahaya caalamka guulo badan ama bilado badan kasoo hayn
waxaan maanta ka qayb galay maxaan ku dhahay maratonka 42 kilomitr relayga qorisku dhiibka loo yaqaano wallahi tartanku waa adkaa aad buu adkaa tartanku waxaa kasoo qayb galay kilabada etoobiya oo dhan baa kasoo qayb galay marka alxamdulilah adu waan dhammaynay insha allah waan guul baan rajaynaynaa inaan waqti kale guulaysan doono insha allahu tacaala tartankan in badan baan sugayay sababtoo ah markaad bilaabaysid orodka laftigiisa markaad bilaabaysid step by step baad ubaahan tahay kan maxaan ku dhahay maratonka relaygana maanta waa maxaan ku dhahay waa darajo aan soo gaaday insha allah kuwa ka dambeeyana insha allah guul baan ka keeni doonaa waxaanan rajaynaya insha allah inaan matali doono qaranka etoobiya insha allah
isku soo wada duubo tartankan orodka maratoonka dalka oo markii 17-aad lagu qabtay dowladdeyaanka soomaalida ayaa waxaa ugu dambeysay martigelintiisa muddo haatan laga joogo 20 sano waana markii labaad ee uu deegaanku martigeliyo maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
magaalada muqdisho marka la gaaro bisha barakeysane ramadaan muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo badanayay caado ah in dadka qaar ay ku sameeyaan wadooyinka arrimo la xiriira jimicsi iyo orod si ay markaasi uga baaqsadaan halis caafimaad waxaana qaarkood la sheegayaa inay ordaan celcelis ahaan 10 kilomitr dadka arrintan sameeya ayaa waxaa ka mid dhallinyaro iyo dadka waaweyn waxaana wariyaha v o a magaalada muqdisho uu la kulmay qaar ka mid ah dadkaasi warbixin arrintan la xiriirta ayuuna soo diray cabdicasiis barrow
dadkan oo koox koox u socda ayaa furka kadib ku jimicsada wadooyinka magaalada muqdisho qaar ka mid a ayaa rucleeya halka kuwo kalena ay socod dheer sameeyaan si ay u ilaaliyaan caafimaadkooda arrintan ayaa soo jirtay ramadaanadii ku jiray 3 sano ee ugu dambeeyey ujeeddada dadku ay sidan u samaynayaan waxay ku sheegeen inay ka fakarayaan noloshooda si ay uga hortagaan xanuunno ku dhici kara haddii qofka uusan jimicsan sidoo kalena haleeli kara qudheyda ayaa la jimicsaday qaar ka mid a dhallinyarada aqoonyahanka ah ee ku nool magaalada muqdisho ee orodkan sameeya cabdisalaan maxamed ciro iyo cabdixakiim faarax kooshin ayaan kala sheekaystay inta ramadaan oo ay jimicsigan samaynayeen mar aan ku soconnay mid ka mid a wadooyinka magaalada muqdisho
baxkiin soo dhow waxaad lugaynaysaa oo mid ka mid a wadooyinka magaalada muqdisho afurka kadib waxaad iiga warantaa maxay kaaga dhigantaa inaad muqdisho xilligan ku socoto
waa mahadsan tahay runtii bilowgii ramadaanka annaga koox ah ayaa maqribkii bacdul afar waxaan isku ballansannaa in aan wadooyinka dhaadheer ee magaalada muqdisho socod ku marno si caafimaad aan maaragtay u helno, isla markaana aan jimicsi uga raadino socodkaas. Runtii si nabadgelyo leh ayaan wadooyinka ku soconaa, dad badan oo runtii rag iyo dumarba isugu jiro ayaa almiitada ama jimicsiga wax ka sameeyo, maadaama maalintii oo dhan bil Ramadaan ay tahay maalintii la baahan yahay, oo habeenkiina hadda kolley markii jirku si fiican raashinku u qaato. Waxaan isleenahay wuxuu u baahan yahay maaragtay socod badan in la sameeyo si aan u dareenno fudeed iyo caafimaad buuxa.
Waa gartay Cabdisalaan, waxaad iga warantaa ma markii ugu horeysay oo Ramadaanka aad wadooyinka Muqdisho aad ku lugayso aad ku ordaba, mase waa markii ugu horeysay oo aad arintaas sameyso?
Waa mahadsan tahay saaxiibkii Cabdisiis. Waa mar Ramadaankii labaad oo aan socodno. Ramadaankii la soo dhaafay 30 maalmood ama 30 habeen waa soconay, socod waa ku dhameysanay, annagoo ka raadinayno caafimaad iyo jirdhis. Alxamdulilah, Ilaahay waa noo soo dhameeyey Ramadaankii labaad. Gruub annagoo ah habeenkii ayaa waxaan sameynaa iskuweer 10 kilomitr socod ah. Alxamdulilah, haddana waxaan rajaynaynaa inaan dhammaysano caafimaad, inaan ku dhammaysano. Waana sii wadaynaa insha allah. Gruub aan nahay rag iyo dumar isugu jira, marka waan dhammaynaynaa insha allah.
Waa gartay Cabdixakiin, baan rabaa mar kale inaad dib ugu laabto. Cabdixakiin, waxaan u malaynayaa waa Ramadaankii ugu horeysay arintan u socotay ilaa ay hadda socodkan, maxaa isbedeloo ka dareentaad saleedaha naftaada ku soo koro?
Wallaahi wax weyn ayaan ka dareenay annagoo hadda qaadanayno talooyinka khubarada caafimaadka. Runtii socodka wax weyn ayuu nagu soo kordhiyey, oo waxaan xaafadda ku laabanaa annagoo aad u daalan, oo runtii jirka dhan maaragtay socod badan gelinay.
Waa gartay dad fara badan baa Cabdisalaanow maqlaya doorashaa socota, siyaasiyiina ishaysta, Ramadaankiina dhinaca kale dadka way lugeynayaan. Bal waxaad iga warantaa Muqdishada siyaasadda la isku hayo maahan Muqdisho kale, maadi ku sugan tacaab?
Wallaahi annaga horta meejad kale aan noo daaran, kuma mashquulnaba waxaas. Waxaan muhiimadda saarnaa caafimaadkeena iyo jirdhiskeena.
Habeen walba waxaa jidadka magaalada Muqdisho ku orda haween, dhallinyaro iyo dad waayeela, kuwaasoo aad uga taxadaraya caafimaadkooda. Waana mid ka mid a talooyinka ay bixinayaan dhaqaatiirta caafimaadka in dadku ay jimicsi sameeyaan. Inkasta oo Ramadaankan ku soo aadayo dalka oo ku jira xaalad kala guura, haddana farqi weyn ayaa u dhexeeya xaddiga dadka wadooyinka ku jimicsada marka loo eego 2 sano ee lasoo dhaafay Ramadaanadii ku jiray, sababo la xiriira amniga oo dadka qaar ay walaac ka muujinayaan. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Dowladda dhexe ee dalka Australia ayaa dhowaan magacowday guddi heer federaal ah oo ka shaqeeya wadatashiyada jaaliyadaha kala gedisan ee waddankaas, waxaana guddigaasi qayb ka ah gabadhii ugu horreysay oo Soomaali ah oo dalka Australia, oo iyadoo guddiyada heerka federaal ee dalka Australia qayb ka noqota. Wariyaha V O A qaaradda Australia Ibrahim Cumar Baafe ayaa qadka telefoonka kula xiriiray Luul Aadan Ibrahim oo degan magaalada Perth ee dalkaasi Australia, waxaana ugu horreyn weydiiyey sida lagu xushay guddigaasi oo ah ay uga mid noqotay. Waxaana ay ku jawaabtay Luul:
waxay igu doorteen sida ay igu sheegeen inaan ahay qof firfircooni, qof bulshada Soomaaliyeed ka muuqato, bulshooyinka Soomaaliyeedna u doodo, haddana bulshooyinkii kale iyo hay-adihii kale ka muuqdo ku jiro, hadday noqoto state-ka, hadday noqoto federaalka, xiriirna la leh iyo macadaalika community-yada kala duwan oo aan la shaqeeyo ama kula jiro ama ka muuqdo. Marka sidaas darteed bay waxay dhaheen ayaad 3 sanadoodba u qalamtaa.
Guddigan aad xubinta ka tahay Luul, bal waa imise tiradooda, halkeese ayaad kala joogtaan, waa maxayse shaqadiina?
Waad ku mahadsan tahay Ibrahim Baafo. Guddiga wuxuu ka kooban yahay 17 qof. 17-kaas qofna waxaan kala joognaa magaalooyin kala duwan. Aniga ahaanteeda waxaan u taaganahay magaaladaana Perth. Guddiga shaqadiisana waxay tahay talabixin oo xaggii maxaa la dhaa arrimaha federaalka oo aan u taagan qof walba wuxuu u taagan yahay magaaladiisa ishiyada haddeed noqoto federaalka.
Goormay ayaad bilaabaysaan shaqadii laydi igmaday maadaama dalka hadda uu doorasho uu ku jiro?
Haddadan weli shaqadii maana bilaabin oo maadaama electionkii maxaa la dhahaa ee soo dhowdhowday bisha dambe electionkii dowladda ee dhaceyso bacdeen baa maxaan shaqooyinkeena maxaa la dhahaa AMC-ga markaas. Mar kasta ani ujeedadeeda ma ahan ina ani meel kale aan gaari karo. Markasta waxaa muhiim nagu ah in magaceena iyo sumcadeena iyo sharafteena meel kasta gaari karto. Anakii aan iscaawin karno, dhulkan aan deganahno wax ku soo darsan karno, dadkan iyo dhaqamadaana la degan aan wax ku dari karno faa'iido anagu jirto.
Qaabka aad ku mutaysatay in guddigan lagugu daro waxay u muuqataa in laga arkay dadaaladii caawinaada dadka Soomaalida degan magaalada Beth, laakiin ma la oran karaa arrintan caawinta jaaliyaddu waxay ka ahayd inaad siyaasadda ku soo gasho?
Aniga markaan bilaabayay arrinta caawinta iyo bulshooyinka la shaqaynta, maysan iga ahayn inaan ku biiro siyaasadda. Waxay iga ahayd maxaa la dhahaa xamaasad iyo jacayl aan u qabo. Ilaa haddana siyaasadda wax go-aan ah maanan ka gaarin oo aan go-aan ka qaata ma jirto.
Siyaasiyiinta intooda badan ee dabcan sidan oo kale ayay ku soo galaan siyaasadda in dadka la caawiyo, arrintaa ka warran?
Markastaba haddii la dhaho siyaasadda, siyaasadda laftigeeda ayaa ah qeybo ka mid ah oo u adeegaysa bulshada. Markii hore aniga waxaan ugu adeegaya anoo shaqsi ah, markii dambena waxaan ugu adeegaya as a organization anoo u taagan, maantana waxaan bulshada ugu adeeganayaa xubnin ka mid ah goolaha sare oo AMC-ga.
Aad baad u mahadsan tahay Luul Aadan Ibraahin. Bilowgii halgankeeda wuxuu ka soo bilowday kadib weerarkii lagu dilay walaalkeed Allaha u naxariistay masjidka Al-Nuur ee magaalada Christchurch ee dalka New Zealand ee sanadii 2019-15-kii March, kadibna ay u istaagtay inay caawiso bulshooyinka codkooda hooseeya gaar ahaan Soomaalida oo ay u aragtay in qof uu istaago la helo. Aniguna waa Ibraahim Cumar Baafe oo wareysigan V O A-da uga soo tabinaya magaalada Melbourne ee dalka Australia.
Wafdi uu hoggaaminayo wafdi ka socda nirada dowladda Qatar uu hoggaaminayo safiirka dalkaasi Qatar ee Soomaaliya ayaa socdaal ku tagay magaalada Hargeysa, waxaana uu booqday sidoo kale suuqa Waheen oo dhowaan la sheegay in dhaqaale loogu ururinayo kadib markii boorantii bishan uu dab qabsaday halkaasna dad aad u fara badan ay ku hantibeeleen. Warbixin arrintan la xiriirta ee socdaalka safiirka dowladda Qatar ee Soomaaliya ee magaalada Hargeysa waxaa warbixintan ka soo dirtay Sagal Mustafa Xasan.
Wafdi ballaadhan oo hoggaaminaya safiirka dowladda Qatar oo fadhiya Soomaaliya ayaa soo gaaray magaalada Hargeysa, waxaana halkaas ku soo dhaweeyay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Saylix iyo xubno ka mid ah golaha wasiirada guddiga taakulaynta suuqa Waheen. Waxaana safiirka iyo wafdigiisa ay geeyeen goobtii dabku ka kacay ee suuqa Waheen, iyagoo halkaas soo indhe-indheeyay. Waxaana sheegeen inay ka dowlad ahaan aad uga xun yihiin dhibaatada soo gaadhay dadkii ka ganacsanayay suuqa ee kumanaanka kun ee qoys ee halkaasi iyagu ku hanti waayey.
Meesha maanta aad arkaysaane sababaab axsan 2-7 soo ka hor waxaa yaalay wax kasta oo laga helo suuq, laga helo nuuc doonaba ahaadeen yaa yaalay. Marka kulley wixii maartay dhibaatayaan ka dhacday leegta iyo warbixinta iyo waxaan kulli ku qaadan doona halka markaan tagnay airportka, waxaan si jeclay inay horta indhiinu ku aragtaan
wasiirka diinta iyo awqaafta Soomaaliland Sheekh Xuseen Albani ayaa ugu horeyn wafdiga uga mahadnaqay imaatinka ay yimaadeen Soomaaliland.
Maanta halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa safiirka dowladda Qatar oo iyo wafdiga uu wado ee la socda oo ay ka mid yihiin sanduuq Qatar litanmiya وقدر الخيرية وينقص بقضي عاصمتنا أرجيسا كومدهان يا شعب هان وارد كسر دويننا نجوأه جددي هر قرن مدحونا قرن كجمهورية الصومال نمج عابي أزمتي يا دبعتي كد عضي سوق واهن وحمد الله ناي كسر دوادا ودن كيني هاد بانو اللي كوم هذا غنا بقشطنا نقط مادن يدا إيو بقشون كي كوريجي وقت كوفيد 19 كعد نقط مادن وأنا إدين مهاد علينا وحنا عادي عاد aanu diga ma hadagnaa ina tagteen goobtii dhibaato ka dhacday oo ah suuqii waheen ee gubtay oo indhihiina ku soo aragteen oo aad aragteen dabkaas ku baahay suuqa ee baabiyay dhibta uu geystay baaxada ay leegtahay safiir walwaqt murafiq leh
waftiga ayaa iyagu ku wareejiyay deeq raashin ah oo ay ugu tala galeen 750 qoys oo danyara waxaana sheegeen inay ka dowlad ahaan aad uga xun yihiin dhibaatada soo gaadhay dadkii halkaasii ka ganacsan jiray
sanduuq qatar le tanmiya bi riyaasat saadat safiirna dowlad qatar mutawajidin bayn akhwana wa shaqana ard as-somal لعدة أسباب السبب الأولي لزيارة لعمل زيارة تفقدية للسوق الرئيسية في هرجيسيا كما تعرفون السوق الرئيسية هي أكبر سوق في أرض الصومال
سفير كدلك قدر أفضل يا صوماليا حسن بن حمس هاشم ويوهلينيان فهد ويساقو كسو عدى قرقار كعالم جاه قدر يسيدو كلا المباردين على قرقار كبن آذي النمدة ayaa sheegay sida ay uga xun yihiin dhibaatada soo gaadhay dadka reer Soomaaliland waxaana sidoo kale sheegeen inay ka dowlad ahaan ka qayb qaadan doonaan dib u dhiska suuqa gubtay sagal Mustafa Xanuur VOA Hargeysa
wataa dhigaysiyaal gabagabadiida cadeena saaka ee caalamka ayaan ku sii dhawaanaynaa markan dhinacii qasiidooyinka bisha barkeysan ee Ramadaan aan kugu talagalnay ayaan idin soo gudbinayna sina baaman ka yaan ku soo gabagabeynayna idaacadeena saaka iyo caalamka dhigaysiyaltan iyo kooda iyo barka doornimo intaan hawada ku kulmi doono waxaan ka tagayaa aniga Jamaal Axmed Ismaan nabadgelyo
أبني أنا فولي بارو بيو This is VOA News via remote. I'm Tommy McNeil. Ukraine's foreign minister describes the situation in Mariupol as dire and heartbreaking, saying that Russia continued attacks there and it could be a red line that ends all efforts to reach peace through negotiations. Dmytro Kuleba tells CBS Face the Nation that the remaining Ukrainian military personnel and the civilians in the port city are basically encircled by Russian forces. He says the Ukrainians continue their struggle, but the city effectively does not exist anymore because of massive destruction. Kuleba says that his country has been keeping up expert-level talks with Russia in recent weeks in hopes of reaching a political solution for peace, but citing the significance of Mariupol, he echoed Ukrainian President Volodymyr Zelensky and saying the elimination of Ukrainian forces there could be a red line that stops peace efforts. Pope Francis made an Easter plea for peace in Ukraine and in other wars in the world after celebrating Easter Sunday Mass for tens of thousands of faithful in St. Peter's Square for the first time since the pandemic. Francis delivered his traditional geopolitical speech in which he cited the risk of nuclear warfare. The pontiff, who has a knee problem, limped badly as he stepped out to reach an altar set up in front of the St. Peter's Basilica. Easter is Christianity's most joyous feast day, but for the Pope, the war in Ukraine has weighed on his heart. In London, the Archbishop of Canterbury exhorted Russia to withdraw from Ukraine. And again, the Pope made the Easter plea for peace in Ukraine and other wars around the world, not just Ukraine. There is more at voanews.com. This is VOA News. North Korea says it has successfully test-launched a newly developed tactical guided weapon. The official Korean Central News Agency said Sunday that leader Kim Jong-un observed the launch, which it said would bolster the operations of the country's tactical nuclear forces. South Korea's military says it detected two launches. They are the latest in a spate of test activity by North Korea that outside experts say is meant to expand the country's nuclear arsenal and increase pressure on its rivals while denuclearization talks remain stalled. Turkey has launched a new ground and air cross-border offensive against Kurdish militants in northern Iraq. Defense Minister said that Turkish jets and artillery struck targets belonging to Kurdistan Workers Party, or PKK, before commando troops crossed into the neighboring region by land or were airlifted by helicopters. The PKK maintains bases in northern Iraq and have used the territory for attacks on Turkey. Turkey has conducted numerous cross-border operations against the group. It announced a new operation in a video posted on the ministry's website early Monday. PKK, which has been fighting the Turkish since 1984, is designated a terrorist organization by the U.S. and European Union. Palestinian medical officials say that 17 people have been wounded in clashes with Israeli police in Jerusalem. The unrest erupted Sunday after Israeli police entered the Al-Aqsa Mosque compound to secure the spot for Jewish visitors. The site is the third holiest in Islam and the holiest for Jews, and is often a flashpoint for violence. Police say visits by Jews are routine and accuse Palestinians of stockpiling stones in anticipation of violence, but this year, the Muslim holy month of Ramadan and the week-long Jewish Passover are occurring at the same time, with tens of thousands of visitors flocking to Jerusalem. Clashes erupted on Friday after police said Palestinians threw rocks at an adjacent Jewish holy site. China's economic growth edged up to a still weak 4.8% over a year earlier in the first 3 months of 2022, as spreading coronavirus outbreaks prompted shutdowns of major industrial cities. Official data showed growth accelerated from the previous quarter's 4% when the economy was slammed by tighter government controls on use of debt by China's vast real estate industry. Recapping our top story, Ukraine's foreign minister describes the situation in Mariupol as dire and heartbreaking and says Russia's continued attacks there could be a red line that ends all efforts to reach peace through negotiations. Via remote, I'm Tommy McNeil, VOA News.
morning, Africa. Welcome to Daybreak Africa from the Voice of America. I'm Douglas Impuga in Washington. Today is Monday, April 18th. Here are some of the stories we're covering this morning. Malawi police accused of hacking website of investigative media organization.
We must also address the issue of crude oil theft and sabotage in the Niger Delta, infrastructure sabotage in the Niger Delta, because if you don't have investments in these fields, you can't get the gas.
As the EU considers shunning Russian energy products over its invasion of Ukraine, there are warnings that the EU's partnership with Nigeria on gas will be stalled by infrastructure deficits.
It's a wholesale, a blanket approach towards curtailing the citizens' right to express, to choose to associate.
And the Zimbabwean government pushes plans to enact a controversial law to make actions it considers unpatriotic criminal offenses. Those stories and more coming up on Daybreak Africa. The Media Institute of Southern Africa in Malawi, a watchdog group, has accused the Malawi Police Service of hacking a website of the Platform for Investigative Journalism. The accusation comes after the media organization said Thursday that its website was compromised. Police have denied the allegation, saying the group lacks evidence. Lameka Masina reports from Blantyre.
The website hacking came more than a week after police arrested the managing director for the Platform for Investigative Journalism, Grigory Gondwe. They wanted to find out where and how he obtained documents he used in a story about corruption involving government. Police could not get Gondwe to reveal the information. However, they did confiscate a mobile phone and laptop belonging to him and forced him to reveal passwords. Gondwe was unconditionally released 4 hours later due to international pressure, largely from the US and British embassies in Malawi. Police retained his equipment a day later. In a statement, the Media Institute of Southern Africa in Malawi, a watchdog organization, says it believes the hacking was intentional and cannot rule out involvement of the state agents considering the circumstances. Teresa Ndanga is the chairperson for MISA Malawi. She spoke to VOA via a messaging application.
The hacking incident has happened a few days after the managing director of the platform was arrested, his gadgets seized, and was forced to hand over his passwords. So they essentially had access to everything that Gregory has, his private life, his work life, and everything else. And that coincidence in itself is conviction enough on our part to conclude or to suspect that the police are involved.
Ndanga says it is concerning that police officers, who must be in the forefront in combating cybersecurity crimes, have been linked to actions that qualify them as prime suspects. Hacking is a crime in Malawi under the Electronic Transactions and Cybersecurity Act of 2016. Offenders face fines and 7 years imprisonment. MISA Malawi has therefore asked the government to investigate and prosecute anyone suspected in this incident. Harry Namwaza is deputy spokesperson for the Malawi Police Service. He told VOA via a messaging app that MISA Malawi's allegation lacks evidence.
Actually, you know, as police, we have a mandate to summon any person we feel that it would be important in our inquiries. The investigation was legally bounded. So this is why we are saying, basing the accusation on that, it's not substantial in terms of evidence.
Namwaza said the investigation of Gondwe is still ongoing.
Interrogating him was one of the stages of our investigations we are conducting, because he is one of the people we know that he can help in the investigations. But it has nothing to do with the hacking.
Namwaza says police have yet to start investigating the hacking incident because they have not yet received a complaint from the Platform for Investigative Journalism. Grigory Gondwe says his group is still assessing what happened.
We haven't complained because we're looking at what has been happening. The police to us are the main suspects because of what has led to the hacking. The first was the arrest, the confiscation of the IT gadgets, then the hacking of our website. How do you expect me to go to the same police and the lodge a complaint?
Gondwe says so far his media organization has engaged independent IT experts to help track down the hackers. Security analyst Sherif Kaisi says police should work with other organizations like the Malawi Communications Regulatory Authority to assist in tracking and arresting the hackers if it wants to come out in the clear. Lamek Masina for VOA News, Blantyre, Malawi.
Some oil industry experts say a European Union delegation's visit to Nigeria last week was a strong indication about the EU's commitment to shun Russian energy products over its invasion of Ukraine. However, there are warnings the EU's partnership with Nigeria on gas will be stalled by infrastructure deficits. Timothy Obiezu reports from Abuja.
EU ambassador to Nigeria Samuel Aisopi led the delegates to Abuja, where they met with officials of the Nigerian National Petroleum Commission, NNPC, to strengthen collaborations on gas exports to Europe. Aisopi said the move had been inspired by EU's commitment to boycott Russian energy following its invasion of Ukraine in February. Nigerian petroleum officials assured the delegates Nigeria would continue to deepen the relationship, particularly toward increasing gas supply to the global market. Binga Komolafe, an official at the Nigerian Upstream Petroleum Regulatory Commission, says words have been backed by actions.
We are working in collaboration with the operators, including NNPC, on how to boost gas production.
Komolafe, however, did not give VOA any details on that effort. For decades, Russia supplied about 45% of Europe's liquefied natural gas. Nigeria, however, is the fourth largest exporter of gas to Europe after the U.S., Qatar, and Russia. But some industry experts say the opportunity created by the war in Ukraine for African energy producers faces challenges. Kolawole Banwo is an energy expert in Abuja.
To have a market opening up, which is a huge market, is an opportunity that Nigeria should take advantage of. Ideally, we should have been better prepared to take advantage of it before now, but now we can begin to think of the investment that can make that happen.
There are capacity concerns regarding oil and gas output, and energy expert Udion Omomfoman says oil thefts and pipeline vandalism are robbing the country of significant amounts of revenue.
We must also address the issue of crude oil theft and pipeline sabotage in the Niger Delta, infrastructure sabotage in the Niger Delta, because if you don't have investments in these fields, you can't get the gas. It would require significant amounts of resources to explore, develop, and produce natural gas.
Nigeria has the biggest gas reserves on the African continent, but its gas is unutilized. Authorities last year launched a decade-long project in a bid to use more gas instead of oil. For now, Nigerian authorities will be working to improve gas production and exports, while investors will be watching. Timothy Obiezu for VOA News, Abuja, Nigeria.
The Zimbabwean government is pushing plans to enact a controversial law to make actions it considers unpatriotic criminal offenses. Some critics say the legislation is part of efforts to silence dissenters ahead of the 2023 elections. Adegondo gives us more from Bulawayo.
ZANU-PF legislators this month adopted a motion to enact a law targeting citizens it considers unpatriotic. The legislation makes it illegal for citizens and residents to engage in unauthorized foreign negotiations, diplomacy, foreign lobbying, or political and economic relations with countries in dispute with Zimbabwe's government. Tabani Moyo with the Media Institute of Southern Africa says the law is a threat to freedom of expression.
It's a wholesale, a blanket
approach towards curtailing the citizens' right to express, to choose to associate. Furthermore, that this is a clear violation of the law, which we will have profound implications to our constitutional order.
Recently, the Minister of Justice testified in Parliament that the Cabinet had approved principles to amend the law to punish citizens who communicate with foreign embassies to the detriment of the country. Some in the government say that by criticizing the government to embassies, citizens encourage Western governments to maintain economic sanctions on Zimbabwe. The government blames the sanctions imposed over human rights violations for the country's crumbling economy. The ZANU-PF pressure group Varakashi for ED also has called for the government to enact the law. ZANU-PF Chief Whip Pupurai Tugara said the law is needed to prevent arbitrary arrests of people without a law criminalizing what he termed unpatriotic behavior. Human rights lawyer Dan Cotard says the legislation is too broad in its bans on any criticism of government.
And it would be contrary to the interests of the nation in terms of ensuring that there's accountability for government officials who are involved in corrupt practices or who are involved in human rights abuses. There needs to be the room for those issues to be called out and to be challenged by citizens, and criminalizing that will be very detrimental for Zimbabwe.
Sociopolitical analyst Effie Nguyen says the ruling party is using the law to say that patriotism means loyalty to ZANU-PF.
But the correct way of defining patriotism is a commitment to a free, democratic, and prosperous Zimbabwe. That is envisaged in the constitution, one where people have the right to express themselves without fearing for their lives. Those that are resisting democratization are the people that are not patriotic to Zimbabwe. As the kind of patriotism that they have in mind is one where there is no opposition, where there is one-party state, where ZANU is the only political party.
General elections coming next year, many critics of Zimbabwe's government say this legislation and other efforts to suppress opposition politicians are intended to secure another win for ZANU-PF. The party has led the government since independence in 1980. Reporting for VOA, this is Ali Gondo in Lawayo, Zimbabwe.
The Somali government blames a 30-year-old international arms embargo for its failure to defeat terror groups in the country. The government said its hands are tied in getting enough weapons to secure the country and its population. Mohamed Yusuf reports from Nairobi.
Speaking at the 62nd anniversary of the Somali National Army, President Mohamed Abdullahi Mohamed, known as Farmajo, said his country finds it difficult to win the war against terrorist groups because of its inability to buy military hardware. Speaking in Somali on Tuesday, the president says the government has advocated for lifting the arms embargo because the enemy, the Al-Qaeda terror group, is not under any sanctions. He says that with the country's 3,300 kilometers coastline, terrorist groups can get goods from all these entry points. For us, he says, our hands are tied and we cannot buy weapons, even if we get the money to buy them, so that we can defeat the enemy. The arms embargo was imposed in 1992 after the collapse of the central government and the country disintegrated into clan war. In the past few years, Farmajo's government called for an end to the sanctions so it can fight the Al-Shabaab militants and stabilize the country. The arms embargo is used to push countries and non-state actors to improve their behavior in the interest of global peace and security. Somalia is among six African countries: Central African Republic, Democratic Republic of Congo, Libya, South Sudan and Sudan, under a UN arms embargo. These countries are experiencing internal conflict that has killed tens of thousands and displaced millions. Confidence Makari is a Nigeria-based geopolitical security analyst. He says defeating terrorism without weapons can be challenging.
And so, yes, logically, if you stop a country from getting weapons to prosecute terrorism or non-state actors, it's really going to impact on the ability to rid the country of terrorists. So on one hand, you're trying to prevent the person that is facing the embargo, you're trying to prevent the loss of innocent lives by preventing the military from using arms to kill its citizens. But on the other hand, what your actions are doing is to strengthen the other people people who, of course, do not have do not follow established norms.
Last November, the United Nations Security Council renewed the arms ban on Somalia, and it be reviewed again next November. The resolution says the ban does not apply to weapons, military equipment, military training, and financial support intended to develop the Somali National Security Forces. Somali government forces supported by the African Union forces have been successful in pushing Al-Shabaab out of many towns and villages, but the group continues to carry out hit and run attacks against security forces. The militant group has vowed to topple the internationally recognized government. Mohamed Yusuf for VA News, Nairobi.
A top U.S. military commander says African countries dealing with violent extremism need to enact good governance, a strong rule of law, and inclusion of marginalized communities if they want to promote stability. Again, Mohamed Yusuf reports from Nairobi.
Africa has seen an increase in terror groups operating across the continent in recent years. Al-Shabaab in East Africa, Al-Qaeda and Islamic State affiliates expanding in the Sahel, and Boko Haram around the Lake Chad Basin are among the most prominent. On Thursday, the head of the U.S. Military Special Operations Command Africa, Rear Admiral Jenny Sands, said African countries need better governance and greater cooperation if they are to stop the threat of terrorism.
No nation can solve this challenge or this problem alone. Partnerships are key. Prevention of extremism through governance reforms and progress is an easier path than fighting established violent extremists through kinetic activity. Values matter. Transparency, accountability, and inclusion are key as we move forward. International investment is critical, and this investment must be paired with security, good governance, and aid.
Terrorist activities has displaced at least 33 million people continent-wide and contributed to political instability in countries like Mali, Burkina Faso, and Somalia. Sands says violent extremism erodes the relations between a government and its citizens.
The lack of security, and with, in some regions, a perception of disadvantagement that takes place between the government and the population, really formed to create an environment where the population loses faith in the government and either decides deliberately to overthrow the government through a coup, or as we saw in one country, Burkina Faso, we think it was a mutiny that turned into a coup.
In January of this year, Burkina Faso's military removed the president and suspended the constitution. Military officers said rising extremist violence and the deterioration of security forced them to seize power from the civilian-led government. Militant groups have especially thrived in neglected border areas where governments have little presence and communities on both sides of the border fight for whatever resources are available in the area. The Organization for Economic Cooperation and Development says 40% of violent events and deaths occur within 100 kilometers of a border between two African countries. Simiyu Werunga is the head of the Geneva Center for Africa Security. He says the lack of cooperation between African governments is a key driver of terrorism on the continent.
So what we lack in Africa is serious mechanisms, government to government, to deal with these issues and deal with it for good. In West Africa, we have the Sahel region. True, the Sahel has its own grouping, ECOWAS has its own grouping, but they don't seem to be working together. This gives this organization space to create themselves and actually to counter what governments are doing by creating more smaller splinter groups so that they spread the chaos and make it difficult for governments to deal with them.
Sands says the U.S. government will help mend broken relations between governments and communities and encourage good governance as the best way of defeating terrorism. Mohamed Yusuf for VA News, Nairobi.
It's time for Daybreak Africa Sports, and for that, let's go to Abuja, where Samson O'Malley is standing by. Good morning, Samson.
Good Monday morning to you too, Douglas. We begin the sport with the quarterfinal results of the CAF Champions League played across various venues on the continent this past weekend. All four ties remain too close to call, though Wydad Casablanca of Morocco look most likely to progress after claiming a win on the road. Wydad Casablanca defeated host CR Belouizdad 1-0 in Algiers thanks to a goal early in the second half from Gay Mbenza. Reigning African champions Al Hockley, meanwhile, secured a 2-1 win over Raja Casablanca in Cairo. Peter Motsamane's side surged into an early 2-0 lead through Amir El Salia and Hussein El Shahat, but the Green Eagles pulled a goal back through Mohamed Zirida before halftime. Coach Motsamane speaks on their victory over Raja Casablanca.
Very difficult game for us. This game should have been killed, yeah. We didn't kill it, but inshallah we'll win there. I believe in my team. I've been to Morocco and we won. I know the history here. When you've been to Morocco, you never won. But I've been here, I went to Morocco, we won. Why we didn't win is because we missed a lot of chances. I believe that we will win in Morocco.
Saturday's early game saw Petro de Luanda end Mamelodi Sundowns' winning streak by defeating the South African Giants 2-1 in the Angolan capital. Rolani Mokwena, the head coach of Mamelodi Sundowns, says they are happy to go back to Johannesburg with an away goal to their advantage.
But we are okay to go to Johannesburg with a 2-1 scoreline. We take the away goal and we can definitely score. And I think Petro also knows that there's a goal in Pretoria.
The first quarterfinal tie began on Friday night and ended in a 0-0 draw in Algiers between host ES Setif and Esperance de Tunis. The return leg matches will be played on Friday the 22nd and Saturday the 23rd of April. And on to athletics. The fourth Ugandan National Athletics Trials took place at the weekend at the Nelson Mandela National Stadium in Namboli. Athletes from the various clubs across Uganda converged to compete in the different competitions with varying targets to accomplish. Uganda's middle distance runner Halima Nakai, who won a bronze medal at the just concluded World Indoor Athletics Championships in Belgrade, said the trial will prepare Ugandan athletes for the World Athletics Championships in Oregon, United States, where she hopes to defend her 800 meters title as well as the Commonwealth Games and African Senior Championships.
I'm so grateful for Uganda Athletic Federation for organizing these national trials to enable us to check on the level of our fitness. More so, the reason to why I compete in our national trials to motivate the upcoming athletes.
Staying with athletics, reigning Olympics marathon champion Peres Jepchirchir will lead a strong contingent of Kenyan women to Monday's Boston Marathon. And that's it on Daybreak Africa Sports. I am Samson Omale in Abuja, Nigeria. It's back to you, Douglas, in Washington.
Thanks, Samson. And that's it for this edition of Daybreak Africa. We thank you for spending this morning with us. For more African news and features, visit our website at voanews.com. Connect with us on all social media platforms, Twitter, Instagram. I'm Douglas Impoga in Washington, wishing you a great week ahead.
Join me, Heidi Adams, on the next Straight Talk Africa. Does a political candidate's age really matter? What helps and hurts younger candidates who contest in elections across the African continent? Not Too Young to Run is the focus of our discussion on the next Straight Talk Africa. This Wednesday at 18:30 UTC.
VOA brings you the best in African music on the African beat. African Beat showcases the latest and the greatest of contemporary African music, from bubu music to hip life, bonga flavor to sukus, Afrobeat to ndumbulu and makosa to kwaito. The African Beat on VOA has it all. And it's happening right here, Mondays through Fridays at 09:05 and 20:05 UTC, right after the international news.
Hey, sports fans, brighten your day by tuning in to the sunny side of sports Monday through Friday at 16:30 and 18:30 UTC. Join us on Facebook at facebook.com/VOA Sunny and on Twitter at VOA Sunny Sports. Or check out the blog at blogs.voanews.com/sunny. It's the sunny side of sports right here on the Voice of America.